Takasai moyo wangu we, inabanda niwe salama, mbele zako nikubalike, ili nieze songa mbele. Takasai moyo wangu we, labanda niwe salama, mbele zako nikubalike, ili nieze songa mbele. Ni mwanzo before kutambui, naire mimi niliishi kulia, nko matungu niliopata ima, na mateso chungu zima, gamu kata ukaine pusha ima. Kwa dikili yomnikumba hai, sasa mie ni salama ima. Ni kwako mtunzi wangu yeye, vitisho hivya muovu, kwangu mimi ilo siota, ni naya na inilinda, hivu kamwe sita ufu. Takasai moyo wangu we, inabanda niwe salama, mbele zako nikubalike, ili nieze songa mbele. Takasai moyo wangu we, labanda niwe salama, mbele zako nikubalike, ili nieze songa mbele. Mawazo ya nisongan, huku moyo wazidi konda, na kosa la yai kabisa, mula nisaidie, ya mikukwepana na mwenyezi, hilo mi sitaki tena, nimechosho na uwasi, hivu kwako inalitia, lani yongo uzemi yeye, hadi tamati ya safari, mwandani wangu guguya, mbaku minajikabidi. Takasai moyo wangu we, inabanda niwe salama, mbele zako nikubalike, ili nieze songa mbele. Takasai moyo wangu we, labanda niwe salama, mbele zako nikubalike, ili nieze songa mbele.
I'm a true disciple, Jesus is my father. Do what I do, I do it for my king. My deity not in Jesus, he's in me. My logo is free and my path is so straight. Jesus, rock of ages, you are worthy. Worthy of my praise and worship, you are daddy. Shakubali mimi unifanye chombo chako. Shakubali tena na tena unifinyange. For your word I go hard, for your word I stay strong. Mr. Mrs. Manta, who you Yesu. Mambo yote saba mashinda, this is for highway.
Takasai moyo wangu we, inabanda niwe salama, mbele zako nikubalike, ili nieze songa mbele. Takasai moyo wangu we, labanda niwe salama, mbele zako nikubalike, ili nieze songa mbele. Takasai moyo wangu we, inabanda niwe salama, mbele zako nikubalike, ili nieze songa mbele. Takasai moyo wangu we, labanda niwe salama, mbele zako.